Exclusive from Voxmag.com.
Wangishela manweba namuhla sengibonile iqiniso ebusweni bakho ikhalile ngokwanele izinyembezi seziphelile ithwala ubushungu bakho iminyaka eminingi wena wakhetha ukungidlala mina ngilwela uthando lwethu manje sengihamba angisabheke emuva ungasangifone Chubalako, balasa kudala Inhliziyo yami singumile, sengkhululekile Awuseyena umuntu wami Yangubela, kuphelile Kholwa kuphelile Ungizwisa ubuhlungu, sekwanele Kundalile, sekwanele
Sabatini, mina ngangisabambelela wena usungidedela mina ngangikuthanda ngeqiniso wena ufuna umunye namuhla imi ohamba
exclusive from
voxmag.com ngikhathela ukuzenzisa yonke indaba inaso isiphetho sayo ngifanele uthando
Voxmag.com.